hose tujene umurimo wa datura dukene hose nagufaso nagucikineche imbaraga dukoresha data ni uzituwa hose dusarure bwangu tuzenguruke imirima yose tuyirangize cyane hose usaruze inshuti zanje tugere bwangu dukore ingurano ziriho hose dusarure bwangu tuzenguruke imirima yose tuyirangize cyane hose usaruze inshuti zanje tugere bwangu dukore ingurano ziriho.
Tujira bambu dukwa ingurano ziriho.